Twagwa mu mukwano mu ngeri etategeerekeka era yali sister wo eyali agezaako kutunyonnyola bambi twali bato nga tetumanyi kikibirira and the power of the love kye kyatugatira
bingi bye nkukoze nga bikunyiize era ne weekyanga nogeza kundeke naye nga wapya era ne neetonda era tukomekerera tuli butonda kirabika ba kyatondebwa yegwegwe nasooka okulota era gwegwe nasooka okupenda baby sirina mulalera gwenaganza kyobaomanya sinekyusa
yegwegwe nasooka okulota era gwegwe nasooka okupenda baby sirina mulala nze gwenaganza kyobaomanya sinekyusa
wansange bya lavu ndi kito wamala banontwala nofuka esomero mapenzi kila siku yo my love nikupe kila kitu nebwoligende Mogadishu sikulinda siriva womatu balala kabakweganize kuva ku kido omugugu gwo gwegwange
bingi bye nkukoze nga bikunyiize era ne weekyanga nogeza kundeke naye nga wapya era ne neetonda era tukomekerera tuli butonda kirabika bwe kyategekebwa
yegwegwe nasooka okulota era gwegwe nasooka okupenda baby sirina mulalera gwenaganza kyobaomanya sinekyusa
yegwegwe nasooka okulota era gwegwe nasooka okupenda baby sirina mulala nze gwenaganza
some good music. Retro Records. Cuts music. We love music.